manje ngovuma ukholo mawuthi wena uyangithanda ukuthi angaze ngajola nomuntu omuhle kangaka phela ngithi yona lento eyenza ukuthi ngivukula angithandi ukuthi ngikubone ubhayizizwe labo mcha sondela nana ngikubone nesandla ngibe ngisifaka ubatshele ngeke bakuthole wena thandi lamafa noma sicishe sabinde sahlukana futhi kulonyaka kodwa mama sixoxile sabumbana wathi uyangithanda hey ufuna ukudlala na I also wish I was there kodwa sizobona next time ngiyazi ukuthi akukho fair ngoba ngikuthengele etime I can't even afford your hair ayena mpene kukhala ayogcina ngokusikhomba ngeminwe nangezibhamu mengikushiya ngizofona uzongilinde ngizobuya emafamu ngiyafisa mengishona uzongivuse melithulile alamu uzongilinde uzobona ngizobuya ngiphephile sisando sami hey.